sandymusicblog.co.
It's Limpo.
The way that you smile for me, every time I come home, so amazing. The way that you hold me, baby, every time I'm there with you, so amazing. Umani beso akachaka, kafiringi ikeni mafuno mbela. Umani kata paja paja, teuzi vatiala bako gwila. Ivini my next life, linga funo nkala nawe. Sininga kwa niseneka, kulie wewe. That's why I will love you forever. Si vuja nzitiani kukusia neiva, no way. I will be with you forever. Olo si vuja nzitiani kukusia neiva, no way. Na na na. Nikagona ndiwe ni maona olo kukacha futi ndiwe ni funa kuona. I'm loving you too much, nikufuna ngamazi yokumwa. Nili na njota yako paliponse ine. I need you. Mani besa kacha kacha, kafiri ngike ni mafuno mbela. Mani kata pacha pacha, teuzi vatiala baku gwila. Even in my next life, linga funo nkala nawe. Sininga kwa niseneka, kulie wewe. That's why I will love you forever. Olo sifute nzitiani kukusia neiva, no way. I will be with you forever. Olo sifute nzitiani kukusia neiva, no way.